Kati makini yawe juma usano heya utini dhara ubure utini na kisibure ninawe bomba bure utini dhara ubure utini na kisibure ninawe bola roha bure wanungu fikiri ngena thamani oya mboze biyereme wale koti ure ute haringe na mafani nadi kujijibo sura za shetwani kujiju sono jiwanda na ujiheza marumba yeneza wa ulada wa ikachaganiwa uono tabiri za masera zimto wale fahamwe ubiro ye jimezire ye jikaza no jigambia ye kuzi nguburi so unda utini dhara ubure utini na kisibure ninawe bomba bure utini dhara ubure utini na kisibure lawe bola roha bure rezo sosio zihurene ilaso wafedha hiwanru no wabaya ye mato kutina uzira uomu wadele ye meso shangari lina omu iswa homo hanywa doso hudungule janili uto wadea hilani uzubia umati mo utomu manani renga udo wa ujangalie urudi uji uzisengo fano na hindi urambie renga udo wa ujangalie urudi uji uzise asulia o hindi urambie Shetwani unibe uhe
Awe nami unibe uhe
Enami kuja niwona
Awe nami unibe uhe
Enda boka nyomamba
Awe nami unibe uhe
Boi hanji ya masera Boya mbonge malikia Zerezo zimwadaya Wambo banu ye wanziwa Chu, 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 chu Achu, chu, chu Chu, 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 chu Shetwani unibe uhe Ename kuja niwona
Awe nami unida uhe
Enda buka nyomanda
Awe nami unida uhe
Nilawe buka nyomanda Wename kuja niwona Dahariba nuhunja wadi watanganya na palpitasyon Utanganyi pika pwepwe mnideye
Zero
Ganyi jumota fitina mnimenye
Kamshi
Yekuroni kamshini huisisa Chadidi kangari ah, kushindi kushindi
Kushindo bagili tina lakwe
Kutina waturenda
Kushindo bagili tina lakwe
Mombo kutina hajanami No kutulala sibabu dami Hatale shahada dami Tina langu hulifanya Biashara ngotangazo Ili uunde riziki Nyora yangu fedha fedha Wala kaibadilia Nisafi ino unawediki Chu Achu chu chu Nibewe nibewe Bo mwana mshi wakasumba
Na mitibe ya laho Jitrankilizi na hema dani haho Ae, taho walingana nawe
Halo
Mundo, kontrole palu kanalize jani
Jirihize Na mitibe ya laho Ta hema dani haho Ae, taho walingana nawe